muto wadupfiriye ku musaraba.
Shima, shima, shima mami, imirimo wakoze iratangaje.
See that.